My mind is a terrible place for you to be in. Body replaced by that of a super being. Accustomed to taste, all these rappers screaming. Resembling a case of refugees fleeing. I'm here to win, your crickets make noise. But then again, my pen is out to flame, boy. Old school to the end, I'm like a Game Boy. I don't pretend to bend, I am Beckham, boy. The people that talk usually know the path that they walk. The ones that cross usually lead them back to the boss's boss. At any cost, my team's endorsed. You face the loss, literally I'm a humongous force. The energy crazy, the economy shaky, the combo got me the zone. The enemy shady promoter, you pay me before I jump on the song. The show, whatever it is, doing it big whenever I'm on. Record the things I did, blowing up days, bringing the storm.
Una ruhusiwa kuongea kuhusu mimi man. Kama sio, utongea kuhusu nini then. Huna logic, mtane mini topic. Nilianza moja mbili, nikafika mpaka 50. Na hii ndo mitani wita shida. Ni ya moto, hato kitamani hautashika. Nita ninja, mtu kala simba. Mzizima kitambo, sio ngambo kama zinja. Throwpass, kwa kazi nime focus. Mabano nafungua kama bonus. Hawezi kunelewa ukiwa bogus. Mini soldier, napambana bila woga. Sijiamuka kitambo niwe high ama sober. Play the low key, sijapanga kuja kuwa tesa homie. Sijui hesabu ila najua kuhesabu pesa homie. Kabla sijapata mpunga, niliokota machenga homie. Kabla sijapata shawa, maji ya kunywa niliyateka mtoni. Mama nasema ni calm down, eti nitakufa na pressure. Siwezi kubow down, wakati wanafiki kuto kuteta. Leta manamba na winchi, jina langu ndiyo ngumu kubeba. Seo ni uruma ukikopesha, jua kuwa nimekuja kulenga. Huu wimbo ni kwa ajili ya mama nyumbani na machizi maskani. Kwa ajili ya walio jela, walio machimbo, wanatafuta mani. Hey, niko on play. Noma, simba wa Afrika Kanyerere. Toka chimbo, single na kupikwa, zinafika, zinasikika kila kona. Over.